izingizi kuze kutheni ngihamba umoya uthule wena unamandla ukuleka kwami ukuphendula kude impili yasifela nangeke lahle okushoshovu uma wena funisinkanyezi siphephile phela kansi karachi letu wakukukuhlehla ukhanya kuzofika phakathi kothando angina
Sizokhanya ngobusuku obu.